mbuzabali mukama yamanyi mukulabazibi mukama gwemanyi
alwangi ntalo
mukama yamanyi
ye namba
mukama gwemanyi
atambuzabali
mukama yamanyi
mukulabazibi
mukama gwemanyi
alwangi ntalo
mukama yamanyi Katonda wa Abraham na Isaac ne Jacob gwemanyi yamanyi Chasimanyo vana kesa Mukama yamanyi Yamanyi Yamanyo vana kesa Chasimanyo vana rusa Omuka ogobulamu Mukama yamanyi Yamanyo vana rusa Nze simanyi wene vaka Mukama yamanyi 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 wenye baka Yamanyi wole chindi mumutima Yamanyi wuloburumo wundi mumutima Eki undwe shange ya shivonya Mukama gwemanyi
Atambuzabali
Mukama yamanyi
Asimukulabazibi
Mukama gwemanyi
Alwangi ntalo
Mukama yamanyi
Ye namba
Mukama gwemanyi
Atambuzabali
Mukama yamanyi
Asimukulabazibi
Mukama gwemanyi
Alwangi ntalo
Mukama yamanyi Katonda wa Abraham na Isaac Ne Jacob gwemanyi Yamanyi Mukama gwemanyi Mubuzibu Gwempita Munaku Gwempita Mumasanyu Gwempita Tata gwempita Mukama gwempita Tunywere 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 kumukama Kulwe vya feya vimanyi vyona Aleluya Mukama gwemanyi
Atambuzabali
Mukama yamanyi
Asimukulabazibi
Mukama gwemanyi
Alwangi ntalo
Mukama yamanyi
Ye namba
Mukama gwemanyi
Atambuzabali
Mukama yamanyi
Asimukulabazibi
Mukama gwemanyi
Alwangi ntalo
Mukama yamanyi Edensi eno jetulimu Etude bizibu ebinji Ebikemo mubunji Ntalo mubunji Amaziga amanji Na yezele ronzize mumasogo Mfukamirile wano mumasogo Mkavira amaziga mumasogo Mbele wano mumasogo Osango muna utasa Osango wana sangu la maziga Mukama gwemanyi
Atambuzabali
Mukama yamanyi
Asimukulabazibi
Mukama gwemanyi
Alwangi ntalo
Mukama yamanyi
Ye namba
Mukama gwemanyi
Atambuzabali
Mukama yamanyi
Asimukulabazibi
Mukama gwemanyi
Alwangi ntalo
Mukama yamanyi